con el number one.
It's the kids, baby.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, a baby bado wewe. Maradhi kifo kitaniua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Eti mara nite daddy, big big daddy. Of course mimi namwita badi, tayari mradi twende hadi nimonge gari ni msusie na kadi. Kwa kujichukulia maamuzi hivi nani kamruhusu aje kwa juu? If I'm about to lose, I bet I lose my life, baby, not you. Nanifanya remba, kaze kulinda mipaka, mfalme na tonyo kali kwa yule anayemtaka. Habibi ndo lake jina, wapita jidai bila yeye ujanja sina. Yote ni njuri, oh, kwa utani masyara na nita kwa ishara. Mpole chotara wana hana papara. If I'm about to choose in a million, I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umeni fanya na ima, oh.
Weza konisha kuzoea,
oh.
Kinecha utani onea,
oh.
Weza konisha kuzoea,
oh.
Kinecha utani onea.
Stunt boy, call me number one. Baddest,
yeah.
The comics.